akachika kavunanyizwa kuvyempulizganya mugwanga kaigana Communications Commission kategezezanga internet bwejiddwako mugwanga. Akulira akacho kano Nyombi Temba ategeza nti kikoleddwa olw'okunyweza ebyokwerinda ng'eggwanga liyita mu kiseera eky'okulonda. Nyombi Temba badde ayogerako eri bannamawulire akawungeezi ka leero wakati mukeeterekerera ak'okulonda kwa bonna okugenda okubaawo ku lwokuna lwa ssabbiiti eno ng'olunaku olwaleero okwenja akalulu ekukoma olw'enkya wabeewo okweteekerateekera kulonda ate ku lwokuna bannayuganda basule akalulu kaabwe.